sithandaye
uya sithanda
uya suya sithandaye
uya sithanda
wasithwalela wasithwalela namatyala
yena
uya sithanda uya suya sithandaye
Wagutholela, wagutholela.